Clyde Production, them should know.
Ice Cutie, Naka Yamba One. Puko, featuring Inepano. Former ambassador, check this out. Pakuti bakane ne titali zenu koni please ka feature
ni ka chite
bwai. That's why bakwapula chile testi.
Asi amwa ine nadaba.
Icho.
Mbene vichitika mpanyumba panga lelo. Fini kanga kumbe sesa. Nikuchoka ndawi ijamuna nilongesa. Indo kwa kwa tide. Tinangala chabe moshe na madamu. Tabala kona junya. Nkoma mpaka lelo kukali zizi. Niziva vivi chitika. Madamu mnyumba lile. Afuna kenangu, madamu mnyumba lile. Imwe, afuna kenangu. Chiwone kasi mwona konze buino imwe. Na papata ni pwelele ine. Mpwele mkonze. Madamu wanga ni konde. Manja jute ni kudilo.
Ni uze, mami.
Mama Teresa.
Amina sini gwira.
Ni uze, mami.
Mama Teresa. Amina sini sita kusheni chani. Wasali nandi na mamuna wako ine. Ni uze chabdeni zibe. Vamele umapuna.
I wonder why, tell me why. Baby, every day you cry. I wonder why, tell me why. Baby, every day you cry. Mama Teresa, iwe ni uze. Kushe ni chani cheufuna. Baringani hapa mama. Mama Teresa, lero uza kama. Kozi salali niwe upoka. Vagudia mwana alilenji. Kushe ni chani chene ufuna. Kudineo, baby ni kupase. Ni uze Mama Teresa. Lero uza kama iwe.
Usinifuna kukona nduo kalipa. Ninaja ira kukona useka. Kamba chamene chiri kumutima. Nuhuse ngati kulivamele viche pekera. Kunkani ya kuchipinda. Dine mwamuna wako osani ope. Ukareka kuuza ine. Uzaka uza bandani. Oke na ine sinika na iya inivomera kulakwa. Ndavaka performance na ine masiku vano. Kabwela kwa pansi. So nienda kuli muzanga alipase kwa chabe tumutoto.
Nikati ningeni ya kubedi ine mami vatikuru balipo wakali moyo. Nizaenda mami wakani konze. Mama Teresa, mbasa wanike.
I wonder why, tell me why. Baby, every day you cry. I wonder why, tell me why. Baby, every day you cry. Mama Teresa, iwe ni uze. Kushe ni chani cheufuna. Baringani hapa mama. Mama Teresa, lero uza kamba. Kozi salali niwe upoka. Vagudia mwana alilenji. Kushe ni chani chene ufuna. Kudineo, baby ni kupase. Ni uze Mama Teresa. Lero uza kamba iwe.
Nanga wai iwe lyoze mami iwe ulila. Nanga wai iwe lyoze baby iwe ulila. Ni uze mami. Vamene sini chita. Ni uze mami. Vamene sini chita. Teresa mami wangu baby. Ni chinji che wachita mami. Chikondi uli nacho baby. Chisalowe mumangalu hani. Nikangi wakubiliva baby. Nikuti kwenka peze hani. Mukazi monga weo baby.
I wonder why, tell me why. Baby every day you cry. I wonder why, tell me why. Baby every day you cry.
Mama Teresa iwe ni uze. Kushe ni chani cheufuna. Baringani hapa mama.
Mama Teresa,
lero uza kamba. Kozi salali niwe upoka. Vagudia mwana alilenji. Kushe ni chani chene ufuna. Kudineo, baby ni kupase. Ni uze Mama Teresa. Lero uza kamba iwe.
Anali reading records for that chat.
Clyde T Production, them should know.